This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Nshuti z'ijwi rya Amerika, mwaramutse neza. Ubu ngubu noneho tugiye kuganira na Samputu Jean-Paul, umuhanzi w'umunyarwanda muzi mwese. Tugiye kuvuga ku birebana no gutanga imbabazi abantu bakorewe genocide, abatutsi bakorewe genocide, bashobora gutanga imbabazi se? Jean-Paul Samputu nibyo agiye kutuganiriraho muri aka kanya. Hanyuma turi kumwe na Mugobokanshuro Ephraim na Muvunyi Innocent. Ntatinze rero nagira ngo abo bose babanze babibwire. Jean-Paul Samputu, urakomeye?
Yee,
mu magambo make barakuzi yego, ariko ongera wivuge ibigwi mu magambo make.
Nitwa Jean-Paul Samputu, ndi umunyarwanda, nkaba ndi umuhanzi, ndetse nkaba narahisemo kwigisha urukundo n'ibihangano byanjye, yaba mu biganiro nk'ibingibi no kugira ngo abantu basubirane ubwiyunge. Nicyo kintu mpagazeho kandi nkora nkora buri munsi.
Mugobokanshuro Ephraim, muraho nawe, urakomeye?
Muraho neza.
Ongera wibwire nawe mu magambo makeya abateze amatwi ijwi rya Amerika.
Nitwa Mugobokanshuro Ephraim, nkaba ndi umucungamari wo mu kigo nderabuzima cya Vega i Rwamagana, nkaba ntuye ku Cyatemakamba i Kibungo, intara y'Iburasirazuba.
Muvunyi Innocent, uraho nawe?
Muraho neza Kamirindi.
Amakuru.
Ndaho ndakomeye rwose, i Kigali.
Ye, uri i Kigali, ubundi ukora iki?
Ubusanzwe ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda, yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda mu ishuri ry'itangazamakuru n'itumanaho mu mwaka wa gatatu, ariko ndi n'umunyamakuru kuri City Radio.
Ubwo ushigaje igihe kingana iki ngo urangize kaminuza?
Hasigaye umwaka umwe wonyine.
Urabijyanye. Nuko wahita utubariza ikibazo, Jean-Paul Samputu?
Samputu, nagira ngo mubaze kuri iyi gahunda ijyanye no gusaba imbabazi ku bakoze genocide. Ubwo ni ukuvuga ngo hazamo abayikoreye ko baba bagomba gutanga izo mbabazi. Kuri we nk'umunyarwanda, abona ari iki gishobora kuba inzitizi kugira ngo iki kintu kigerweho neza? Ari abakorewe genocide bumve ko izo mbabazi kuko bagomba kuzitanga, kandi n'abakoze iyo genocide bazisabe bumve ko ibyo pfunwe by'icyo cyaha indengakamere bakoze icyo cyaha kivuyeho burundu. Ubundi uwakoze icyaha abagomba gusaba imbabazi, uwakoze amahano abagomba gusaba imbabazi. Yewe niyo batakubabarira uwo wabikoreye, ariko murabizi waba wemera Imana cyangwa utemera Imana, uzi ko ibibarira yanavuga iti ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutukura, murababarirwa. Tuvuge ko nazo batabiguhaye, wowe wisabye indakubikwe ku mutima, wowe ubwawe byonyine biragukiza ugakira, kabone niyo utababarirwa, ariko uba yarangije kwiyeza cyangwa se warangije gusaba imbabazi, ugira n'amahoro mu mutima wawe. Naho rero ku byitwa gutanga imbabazi cyangwa se kubabarira, abantu benshi bakunze kubyibazaho cyane, ndi mu bantu babitangiye, ndabyibuka ukuntu byagoranye kugira ngo byumvikane, na n'ubu kigorana uretse ko ubungubu batari nka kera, ubungubu basigaye babyumva, kuko abantu bamaze kumenya ko iyo ubabariye ari we bifasha, iyo ubabariye ugakira. Iyo umuntu ikomeye ni ibintu tubwirwa n'ijambo ry'Imana, none ijambo ry'Imana wenganategeka yategeka rwose, Imana iravuga ngo nimutababara babagire nabi ngo nagatonguje ntazababarira. Rero wabyanga wabikunda ni itegeko Imana yashyizeho, itegeko uko wabyanga wabikunda. Yababaza bitewe abantu babyumvise birabababaza, ariko n'abanyarwanda baravuze ngo babaye n'ubarinzi kose, kuba warikiye muri jenoside, kuba wakoreye byafura mbi nyine biratangaje iyo umuntu abivuze, ariko ibintu bikiza abamaze kubikora birabakiza. Ikindi zo wakongera gukunda utarababaye kiukoiza amahano muri jenoside kugira ngo umuntu yajye agira urukundo biragoye, kandi ni waba udakunda. Noneho rero tugira n'abana n'abantu bafite ababyeyi bafite abana, ngambona inzaka nyinshi cyane ingero zihari, usanga abana barahamutse kandi bataranabibayemo kubera abaryinshi, ugasanga umubyeyi araha umwana ibyo afite kuko nta bindi bibaho, rwanda barabimuha nimba ruguhaha mukara nimuha. Kubabarira rero ni umuti, kubabara ni ikintu gikomeye, ni umuti usharira ariko bikiza,
Niko se Jean Paul we yabajije ati inzitizi zikomeye nizi wabitangiye kera ubimazemo imyaka izo nzitizi wagiye ubona nizi
kandi kugire ikibazo cyiza cyane inzitizi ni kimwe ukomeye urakoze turabivuga nyine nuko abakwiye kwigisha ko muri ikomere cyangwa ko abantu bihana niho bafite ibibazo ntabwo babyigisha kubera iki ntabwo bakwigisha ntabwo bakwigisha abantu ngo nimukunde nawe udakunde aho turababona mu masengero aho turababona mu isi mu bisi ubwenge inzitizi nta nubwo mbwira kabisa iterambere ni nayo ibabaje ariko ngo nabaze ubwenge ariko ngo bahize niyo nyinshi igihugu kandi ni nabo bakoze jenoside ubu rero ni nabo babangamira ubwenge uzambaze ku Jean Paul utangira kwigisha ubwenge ni nde ku kibazo wakigira ni aho ngaho aho bita ngo nibimenye uri bo bisi abo ni nabo bashyizwe mu bikorwa ni nabo buri ngombwa babuze ko ubwenge bugera ko wumvise abantu bashatse kwihana wumvise abantu barirwanyije abo ngabo ni bumvise ni bene abo abarwanyije bitangira kuba nenda arabamariye twimbaga n'umuvandimwe wanjye bisinzi twabaye umwe abarwanyije ni bantu ni bene abo izo ni zo nzitizi iyo niyo ntambara turwana iyo niyo ntambara y'igihugu gifite abo ni abo ngabo ni zo nzitizi nta n'abandi.
Iyi mwumva ni radio y'Ijwi rya Amerika turi kuganira na Samputu Jean Paul kuri kiriya kibazo cyo gutanga imbabazi ndetse no kuzisaba imbabazi ku bakorewe jenoside no kubayikoze. Turi kumwe kandi na Mugoboka Nshuro Ephrem. Ephrem we watubariza nawe kibazo Jean Paul Samputu?
Mu kibazo ngira ngo mbaze Jean Paul Samputu, mu Rwanda hari abana birera bakanarera turumuna twabo kubera jenoside yakorewe Abatutsi, aho usanga babita amfashe ku demenage. Umwana agakura imburagihe ngo ashobore gutekerereza abo bava indimu, kubona icyo kurya, aho bakika umusaya, icyo kwambara, icyo kwiyorosa n'ihurizo rikomeye. Abazi imibare baravuga bati c'est une équation à multiples inconnues, kugikemura ni ingorabahizi. Uwatumye bariya abana babaho uko babayeho magingo aya, nagira ngo mbaze Samputu ikinyenzi ni ukubasaba imbabazi, gusaba imbabazi bariya abana, cyangwa icy'ingenzi ni ukureba uko bashaka ubufasha bufatika bwatuma bariya abana basunika iminsi yo kubaho, kububakira amazu, kwibwiriza ugatanga indishyi z'imitungo wangije, kubaha icyo gutsirika isari n'ibindi. Mwebwe mubyumva mute Jean Paul Samputu?
Ikibazo ubu ngubu cyarenze icy'abandi, ikibazo cy'igihugu n'icy'u Rwanda, ahubwo u Rwanda twasigirije ibibazo twakurikije. Ubundi umuntu yishinga na buri munyarwanda wese kuba yatoboka abo bana, kuba yagira icyo bamarira, ariko ntiwategereza ngo kanaka urashize koga mpano ngo niwe uzaza kubikorera. Reka da wewe n'abarinda niyo tubababara, nubwo navuze kubabarira harabangana izo mbabazi, kubera iki umuntu yabwiye arigikoko? Ntabwo wategereza ko umuntu azahinduka ngo agire uwo muntu ugitegereza ko ari cyangwa kumara no, aho uko bimeze ni ukwireba ukareba niba nawe yakuremye kuko Imana niyo yaremye abo bana, Imana izabafasha. ariko twebwe dukora iki? Nkanjye nakora iki? Nakorera iki abo bana? Wowe wakorera iki abo bana? Aho niho icyo tugomba gukora, umuntu wese akavuga ati mu Rwanda turifasha mu gufasha abo bana, abo bana ni abantu b'u Rwanda, ni Urwanda rugomba kubikora. U Rwanda ni wowe mugenzi, nta kuri byagenda, tugomba kubafasha, tugomba kubibamo, tugomba kubigisha, tugomba kubaha urukundo tukabafasha. Ntabwo itegereza witegereza mu kamaka uriya muri imbere gukora ashobora kumufasha, ariko ntabwo ugomba gutegekwa kwicara mucyo. Nta kundi rero ni dufashe abo bana, dushyire ingufu. Icyo kiri ikibazo cyiza cyane, ahubwo tuboneyeho na kamere nza mubyumve hazari kuboka cyangwa ibindi biganiro no gushishikariza abantu uko twagomoka abo bana.
Ijwi rya Amerika rivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muvunyi we, hari ikindi kibazo ufite?
Ikindi kibazo nshaka kubaza Samputu, nagira ngo mubaze azi gahunda ya Ndi Umunyarwanda. U Rwanda n'Abanyarwanda barangajwe imbere n'abayobozi bakuru b'igihugu batangiye muri iyi minsi. Ni gahunda yuko ari abakoze jenoside bafite imiryango, ndetse n'abayikorewe bafite imiryango.
noneho umuryango ukabushobora gusaba imbabazi n'izina ry'umuryango wabo wakoze iyo genocide. Iyo gahunda ndumva Samputu ayizi. Nagira ngo mubaze nkawe, nyuma y'imyaka 20 genocide yakorewe Abatutsi ibaye urwego Abanyarwanda bari bamaze kugeraho mu bumwe n'ubwiyunge, abona ari iki gishasha iyi gahunda ya Ndumunyarwanda ishobora kuzazana?
Ikintu gishasha ishobora kuzana ni ugushyira mu bikorwa iyo gahunda. Iyo gahunda itavuzwe mu gisuru, iyo gahunda itavuzwe gusa, ikashyirwa mu bikorwa. Icyo cyonyine kizazana amahoro mu bwiyunge n'ubwiyunge. Ikindi bavuga ngo Ndumunyarwanda ni byiza cyane, kera Ndumunyarwanda mu Ndumunyarwanda unakabwa kandi n'ubwo ari ndugu usanga nta kibyabamaze, nta kibyamare y'abanyarwanda, nta kibyigize bimara, ahubwo byarabatatanije. Ariko uvuze ngo Ndumunyarwanda, ariko bikaba mu mutwe apana kuvuga mu magambo gusa, ukaba ubizi aho n'umuntu ari ko mutwe Ndumunyarwanda n'umuntu ari mu kitsi cyangwa mu bizatwara igihe. Ni uguhozaho, ni ukwishimangira, ni ukwigishwa mu mashuri, ariko uburyo bwo kubyigisha ni ubuhe mu bikorwa, bikagaragara mu bikorwa. Noneho ndabibuka mu 2007 niyo nshaka ngo mbere y'Abanyarwanda n'abandi bose kigira mara ya kubohoka navuye muri gacaca, niho nabonye ko amoko ari amatimbi. Amoko yewe ntabwo yanavutse abisabye ngo nzavuke mbanu zamene n'ibindi bikaza. Niyo biyago mu kuzinda ko avutse ni ikintu cyo ntabwo yasabye n'andi ntabwo yarabizi ko azavuka meza. Ariko rero iyi gahunda mu 2007 nagira ngo nshimire abayobozi bayishyizeho kandi mu mujyi wa Kigali barabigiye ubwo natwe ntaba byinjiye mu Rwanda cyangwa mu kwishyira mu bikorwa. Kwishyira mu bikorwa, kwishyira mu bikorwa nicyo cyonyine dukeneye, nicyo cyonyine tuzahindura Abanyarwanda. Ubwo ikabingira
ariko se Jean Paul Innocent komeza komeza
aho ngaho yarageze ntekere ubundi mu imbere mu mategeko ndetse no muri societe ubundi bavuga ko icyaha ari gatozi. Wenda we atekereza iki ku kuba hari Abanyarwanda wenda bashobora gutekereza ko bakagomba gusaba imbabazi mu izina rya bagenzi babo, kuko hari umuntu ushobora gutekereza ngo ninjya gusaba imbabazi ubwo nzaba nanishinjije icyaha? Icyo kintu agitekereza hiki? Ubyize neza kubivuga icyo kintu cyaravuzwe cyane, bamwe bamagara abandi ndetse basaba imbabazi umwanya uruhande ngo mbese bagira gute uyu yatangiye no kwamagana kubura asaba imbabazi uba watangiye gusa uwagiye ku ruhande. Biba bigaragara ko ubushake ari ikintu bigutwaye iki usaba imbabazi cyangwa se ukaba wafata imbabazi wasaba imbabazi nari mubyara wanjye ariko yakoze amahano ndumva namusabira imbabazi mu mubari we ukemerwa kigeze kigaruza ubushake ntabwo ushaka kwirinda guhinduka. Narabyumvise ndababara cyane, ukuvuga umuntu w'umugabo ufite imyaka ingahe hariya ngo wasabira imbabazi wazisabira umuntu umuntu ashobora ko abantu babaye ibikoko, abantu barahindutse ushobora kuba ufite intege ku wakoze ibi, ariko kubera ko ubwo niba ubukene nyine kubimusabira kuko byagabana kubyinjira ngo sinzi no kumuha ko byagabana kubyimusabira ubwawe wowe nimba wemera ko hagomba gusaba imbabazi kugira ngo abahora ahurike. Kuki umuntu yajya kuvuga ngo uwo muntu ngo ntabwo ngo ntabwo wasabira imbabazi kandi kawunze wowe wabisaba ushobora kubisaba ukavuga ati nanjye mbavuga ko ndi mu bwoko nka buriya buriya bwoko kugira ngo busebye ubwoko bwacu kuki tubasabira kongera kandi tubasabira imbabazi kuki tubasabira imbabazi ibu bimbuzi ko ufite urubyaro abana bawe kuki ushaka kubaragira ibi ikintu cyose cyasabwa ko gikorwa niyo cyaba gikomeye kugira ngo ubumwe bw'abanyarwanda bugerweho cyakugira ngo urukundo rugerwa wagikora wagikora rwose wakwitangira abandi wakwitangira u Rwanda rwawe kenshi ndabishyigikiye rwose bishobora guhagarara hariya ndasabira imbabazi abandi ibyaha bihakuze ariko ukanasabira imbabazi.
Jean Paul we none uko gusabira abandi imbabazi ushobora no gutanga imbabazi ukazitangira n'abandi?
Oya, aho ngaho. Aho ngaho ndabona ko aho ishobora kuba personnel. Sibyo?
Ah.
Natanze ubuhamya bw'ibyambayeho mbere ku munsi watumye ngira imbabazi. Ndabwira rero ariko ntabwo aho ngaho natandukanye. Ntabwo najya kugira abantu bose mu kundi arekara. Aho ngaho Imana iragukoraho. Niba ubyara natwe nagusengera Imana ikagukoraho nk'uko yaramvuzeho ukajya gutanga imbabazi. Ariko ntabwo nareka kuvuga ko imbabazi zifasha wowe zidafasha n'uriya. Ntabwo nareka kuvuga ko utagomba gutegereza ko bazana kuzigusaba, ugomba kuzisaba, kuzitanga, nako ugomba kuzitanga kuko bigufasha, bigafasha n'urubyaro rwawe, bigafasha n'ejo hazaza. Imbabazi Imana nabona ariko kuko Imana ibitegeka, Imana ibitegeka
n'itegeko n'ubwo n'ubukunda abanzi bacu yo kubasabira no kubasengera ukunda umwanzi wawe usengera umwanzi wawe usengera umwanzi wawe yewe narigeze kubona n'abantu batemera imana itwegera bigisha no kubabara kurusha twebwe babavugira bo barabyigisha cyane amadini yose yose n'abarwaye hafi yose yose ayo mahame yo kubabara arimo hari muri bibiliya ari muri korowani ari hose nanagura n'imiryango yacu birahari birumiwe n'ibintu byose none imana yawe n'agategeka ngo nimutababarira ababagire nabi n'agatabo mu ijuru ntazababarira ariko nubwo bivuze gutyo ntabwo navuga ngo ngenda ngo reka ngo ntabwo urugero ngo njye kubwira abantu ngo muramubabarira wenda ibyo imana niyo yabyivugiye ukababwira ko abantu imana yabyivugiye ariko rero naho nkabereka n'ubwo ikibazo uko byuko byangishije uko bimbeshije uko bituma umera neza kubabarira ifasha wowe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Efrem we hari akandi kabazo ufite?
Hari ikindi kibazo ngira ngo mubaze. Bajya bavuga ngo erare humanum est sed perseverare diabolicum. Bati inyoko muntu ari bikagera irangwa no gucumura uko bukeye uko bwije, ariko nanone ngo ujya gukira indwara arayirata. Ntabwo umuntu arata indwara kubera ko ari nziza, ahubwo iyo yamenye ko afite ubwo burwayi yihutira kujya kwa muganga ngo avurwe. Ubu tuvugana hari abantu bahiye kuyirwana muri jenoside yakorewe Abatutsi baba cyane cyane hanze y'igihugu, usanga bumva ko ari uburenganzira bwabo. Iyo babonye umwanya haba muri interineti cyangwa iri itangazamakuru bakomeza kuyifobya no kuyihakana, ubona ko baramutse bahawe ikindi cyuho bayikora abyo twakwita mu bijyanye n'amategeko la recidive, insubiracyaha. Ntabwo ari ukubatererana ariko ngo ubuntu burihabwa hariya samputu. Aba nabo bakwiye guhabwa imbabazi ubona ko batazishaka.
Oya ntakubwire, oya uzareka kubwire ahubwo abo nibo bakubabarirwa. None se utababariye wabagiriye, urumva badafite agahinda, abo urumva utababariye se wabagiriye. Nabo kubabarirwa ukanasengerwa, tekereza umuntu nk'uwo utemera ko n'ibibi byabaye, urumva ntabwo umuntu afite kubababarira. Mvuga mvuga ni ukuvuga ngo mana biteho mana bagoboke, ntabwo baraba n'abantu dore abantu babaye ibikoko. Abo ngabo nibo kubabarira ni ukubyumva muri ubu buryo, kuko ni abanyarwanda, sibyo? Ni abanyarwanda rwose, kandi umunyarwanda wataye umurongo. Abo ngabo reka tunabita abarwayi, ubwo se ni abarwayi rwose. Uyu muntu arwaye rero umujyana kwa muganga umushakira umuvura, iyo umushakira umuvura ubu ntubabarije, urumva se atari abo kubabarirwa, urumva atari abo kuvurwa, urumva atari abo gushakirwa umuti. Kandi ntiwabareka ari bene wanyu, kuko iyo wagira ubute wabyanga wabikunda ni bene wacu, ni abanyarwanda bene wacu. Tekereza naho umunyarwanda mwenye wanyu ameze gutyo wamugira ute? Kuko ntabwo guhora ugutuka cyangwa guhora ni wowe bigaruka ukamera nkawe. Ari bene abongereza sizi umuntu wabivuze njya mbikoresheje n'igice mu gihe kwa ngo we become ngo tuba ibyo twanze kubabarira. Ni ukuvuga ngo interahamwe ubabariye uba nkayo, si ukuba kuba nkayo iyo ugeze wumva bikarisha abantu bikabagora. Ariko nyine kuyibabarira mvuga ni ukuvuga ngo mana bariya abantu wabakijije bakava ikuzimu bakajya ibumbi, ni bene wacu wabyanga wabikunda, ni abanyarwanda bene wacu. Niko bimeze iyo barwaye, hari igihe tujya tujya hanze bakakubona bakakwita umwicanyi. Kubera iki? Ko hari abantu b'abanyarwanda babicanye, none se kugira ngo iryo zina rikuveho ry'ubwicanyi uri gutera utamufasha utamubabarira, kugira ngo ubwo bwicanyi iryo zina rimuveho nawe rikuveho, ndumva ari uko nagusubiza.
Efrem uranyuzwe?
Ndanyuzwe.
Inosa?
Amen.
Nawe baza rero nanone?
Nagira ngo mubaze, tuzi ko abahanzi bakoresheje nabi impano yabo bakangurira abanyarwanda kwica bagenzi babo badahuje ubwoko cyangwa se imyumvire. Nawe nk'umuhanzi hari icyo baba bateganya mu gukoresha nanone izo mpano bashishikariza abanyarwanda iyi gahunda ijyanye no gusaba imbabazi no kuzitanga? Ikindi nagira ngo mubaze, jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe na guverinoma yariho ibikangurira abaturage kwishyira mu bikorwa. Kuki guverinoma iriho itariyo yasaba imbabazi mu izina rya guverinoma yayibanjirije, wenda nk'abanyarwanda bakaba ahangaha wenda ari abo kubishyira mu bikorwa, kuko tukabona ko wenda abaturage batarimo kugenda ngo bamere nk'abahatirwa gusaba izi mbabazi cyangwa se kuzitanga.
Ubundi umuhanzi
akazi ke kambere imana ni yatanga ubuhanzi n'impano yo kuririmba byagombye rwo gukoreshwa mu by'imana isaho ari byo by'urukundo ubundi kuririmba ni ikintu sacye ni ikintu burya ngo no mu ijuru nta kintu kibaho no kuririmba gusa burya ni by'imana ikunda nibyo biryo by'imana kuririmba rero byagombye kujyana n'ubumana kuririmba byagombye kujyana n'ugushaka kw'imana hagombye kuririmba ubumwe ukundo gusa ani kiri kiri kigomba gusohoka mu ndirimbo ni kiri kiri mai kiri kiza kiri gifasha abantu kiri gitanga umuti naho ubundi kugira ngo nyine barabyishe bakoresha ubuhanzi n'ingufu bugira kuko burya ikintu gitanga ubutumwa ikomeye ni impamvu yo kuririmba n'imbyino n'ubuhanzi gireta niyo mpamvu byanatumye binasakara hose bakoresha mesaje z'ubwicanyi ubure icyo tugomba gukora nacyo ni gukora ibitandukanye n'ibyo bakoze tukaririmba urukundo tukaririmba kubabarira tukaririmba gusaba imbabazi tukaririmba kwihana ni ibyo tugomba gukora wenda uzi kumbaza abandi bahanga yuko mbaze ibyo ngora iyo myaka yose 2023 ibyo nkora kugeza n'ubu nta kindi nkora nta kindi ndirimba nta n'icyo nzongera kuririmba kugeza igihe nzabwira kuri isi nzaririmba urukundo gusa n'ibijyana na rwo naho rero kuvuga leta y'ubungubu ikigomba gukora nayo kubera ko igomba gutandukana na leta yabayeho igomba gukora ibitandukanye n'ibya leta ya mbere igomba kwigisha urukundo gusa igomba kwigisha ubumwe n'ubwiyunge nta n'amahitamo bafite bagomba kubikora bagomba gusana ibyangiritse burya bahuye n'ibintu bikomeye cyane urazi guhura kuza kuyobora igihugu kirimo abarwayi reka ko navuga rwose navuga ko ari abarwayi nyine ntako utavuga abarwayi kuko niko byagenze jenoside yadusigiye ibintu bibi cyane tugomba rero kuvura imitima y'abantu tugomba gufasha abanyarwanda kugira ngo tunabeho ntabwo byanashoboka ko tubaho ngo n'u Rwanda ruzamuke tudakize ibikomere tutavuwe nta kundi byagenda yewe leta rero ifite inshingano ikomeye cyane kandi imaze kubigeraho yewe ngewe narabyiboneye kuko ntangira kwigisha ibintu by'umwe n'ubwiyunge n'ubwo abantu baniraga amacumu leta yarwanyeho pe kuko yerekanye ko rwose ko ishoboye ariyo ubumwe n'ubwiyunge koko kuko leta yacitse ubumwe n'ubwiyunge urumva rero nta kindi yakora atari ubumwe n'ubwiyunge niryo zina ryayo nta kundi byagenda igomba kubikora rero kandi barabikora nibonye niyo gahunda bashyizeho ngo ndi umunyarwanda nkuko urabona ko bafite ubushake bwo kugira ngo amahoro agaruka kuko bitabaye bityo nabo bayobora abandi siko bayobora abarwayi ariko se bagomba gukora uko bashoboye kose abanyarwanda bagakira
ariko se Jean Paul ako kantu ko leta nayo ikwiye gusaba imbabazi urabitekerezaho iki nkuko inoze ntiyabisabye
iyi hese kwitabaho yabikoze kwitabaho yasaba imbabazi ni iyi
inosa urumva
ari ahanda ngiye navugaga guverinema iriho ni ukuvuga ubutegetsi buriho kuko n'ubwari buriho nibwo bwigishije abanyarwanda ubwo ubwigisha abanyarwanda nta buriho ubwigisha abanyarwanda nta buhari cyane ntiwajye gushaka ikidahari ukibwira ngo gikore ibintu ahubwo wowe wavuga uti aba ngaba bariho ubutegetsi buriho ni gute bwakosora ibyo ubutegetsi bwariho bwakoze kuko ubutegetsi bwariho bwakoze amahano ni gute ni ukunguku nye turi kubikora twigisha ubumwe n'ubwiyunge tugarura amahoro mu bantu tuvura ibikomere by'abaturarwanda kuko icyo gihe ku kibazo wari ukibajije nacyumvise rwose ariko urumva yari ibintu bizana confusion ntabwo ari byo kuko ntiwavuga ubutegetsi butakiriho ni ubushya ubushya ntaho buhuriye bwashize ntiwasaba ubungubu ngo bukore ibyo ubutariho bwakora ibyo ntibibaho icyo abangaba bakora kugira ngo hatazagaruka aya mahano n'iki byabakora n'izihe nama wabagira ni muri ubwo buryo twabivuga
ariko rero hagati aho ngaho Jean Paul wowe ujya gutangira gahunda yo gutanga imbabazi no kubyigisha n'icyemezo wifatiye ku giti cyawe wowe wenyine gusa
ni Imana yarabimbwiye ntajya ubwanjye cyari byananiye Imana yarabimbwiye mbanza no kubyanga noneho nyuma ingurura amatwi mpita ngenda niruka ndabikora rwose ndakubwiye nta n'uwo nabaje ntawe nagishije inama naragiye nta n'umuvandimwe nabwiye babyumvise bose ku maradiyo nk'uko nabigenje
wibukije abanyarwanda wabitangiye ryari
2007 mu kwezi kwa 7 nyakanga niho nagiye muri gacaca iwacu aho mvuka hariya mu Matyazo hari inama ya gacaca byawe n'ibya gacaca yari bikiriho turagenda navuga nzamwe no kuvuga ibingibi nababwira sinababwiye ngo ni ibyanjye narabwiye ngo Imana uko yambwiye navuganye nayo rwose nababwiye yambwiye nabahaye n'umurongo wa 2:544 ku mwanzi wa rusengera abanzi bawe ndabivuga aho ngaho abantu barumirwa ko mu Rwanda bari babyumva bumbaramba hano abandi baravuga ati cyo ibi nibyo nuko byasangiye tuzita twiyunga n'uwande wa isha ababyeyi banjye tushuragendana turanasangira turaganira dutangira nyuma yaho dutangira n'ibiganiro kuri radio ndetse dukorana conference ya mbere 2009 kwise ngo kubabarira intambwe izana ubumwe n'ubwiyunge.
Aho ngaho nagira ngo nibutse ko aho ngaho wavuze iwanyu mu Matyazo ni Butare mu ntara y'Amajyepfo. Jean Paul Samputu rero ndagushimiye cyane.
Nawe turagushimiye ahubwo ni wowe ugomba gushimirwa kuko niwe utumye nibura ubutumwa bujya hanze.
Yego tuzakomeza. Mugoboka Nshure Frem ndagushimiye nawe.
Namwe ngiye ndabashimiye.
Muvunye Innocent ndagushimiye Imana ikurinde.
Murakoze cyane Kamili ni namwe Imana ibashimiye.
Twihesha agaciro twumvikanishe ijwi ryacu mu kubaka amahoro ubumwe n'ubwiyunge. Abanyarwanda turavukana tuvindimwe turi bene kanyarwanda. Yego turi bene mugabo umwe nimuze twunge ubumwe dutahiriza umugozi umwe. Kwihesha agaciro twumvikanisha ijwi ryacu mu kubaka amahoro ubumwe n'ubwiyunge. Rwanda turi amaraso mwe, oya ntitugatane. Icyo dupfana kiruta icyo dupfa, uwo ni umurage twarazwe n'abasogokuruza. Ntituzatatira icyo gihango,
kizongera kudutandukanya.
Twamenye ukuri,
turabavandimwe nimucyo turandure ikibi. Tanye kirakomeye, yeah.